She music's on the track.
Hatuwezi wachana kirahisi hivi. Baby, walimwengu wana visa vingi. Najua unanipenda, na mimi nakupenda sana ma. Baby, hatuwezi wachana kirahisi share. Baby, najua una mpango wa kando. Unanizingua, unaharibu mipango. Promises huwa maumivu zikivunjika. Bado sijajua wanaondoka unakwenda ngapo. Mbona siku kama hizi ulinionyesha upendo? Wanajizi nikakwamini kamando. Unango wa mizizi unakatisha pendo. Hata kwa irizi uwezi ukaliziba ili pengo. Oh yeah. Hatuwezi kuachana kirahisi hivi. My baby, walimwengu wana visa vingi. Maua, maua, moyo nilanukia, nukia. Mbono nani bagua, bagua, maumivu jayatambua. Penzi lako maua, maua, moyo nilanukia, nukia. Mbono nani bagua, bagua, maumivu jayatambua. Kirahisi hivi. Baby, ujue tumepanga mengi. Najua unanipenda, na mimi nakupenda sana. Ma baby, hawezi kuondoka kirahisi share. Hata tuja kunjana, hata tuja pigana baby, hatuja fumanyana. Nashanga sura yako na kunjamana mama. Mbona siku kama hizi ulinionyesha upendo? Siku wanajizi nikakwamini kamando. Unango wa mizizi unakatisha pendo. Hata kwa irizi uwezi ukaliziba ili pengo. Hatuwezi kuachana kirahisi hivi. Baby, walimwengu wana visa vingi. Penzi lako maua, maua, moyo nilanukia, nukia. Mbono nani bagua, bagua, maumivu jayatambua. Penzi lako maua, maua, moyo nilanukia, nukia. Mbono nani bagua, bagua, maumivu jayatambua.